I can't see the truth. Cooking and gal. Twenty. Swakina nani. Cooking and gal. Chikalamu patabule. Cooking and gal. Osanguena. Twenty. Kipini popate futa shat tusipache. Spidi mashirini kwenye kona ile shasha. Na mupu na mita Zetwe. Twete.
It's sound of Shen Liquid, baby.
Stendia ngao sa, stendia ngao sa. Awatu wezi ndomana. Wanagu gang sana. Si walitona loko sana. Tunakiwa shanto mana. Tunakimbiza balo fimbo kama kawa. Familia Ulu, Vela Boy, Rasta Man, Kukinangao, Santana. Twete, tulipotoka ni mbali, hesabu hatua. Mungu anajua, we unajua, vua anajua. Twete. Bega kwa bega tujatupana, tuiwazi jana, kaiwaza kesho, tuiwazi leo, bego pa kesho. Maana tuijui, maana tuitambui, pele mabedui, gozi ya kondo, kumbe wao ndo chui. Twete, atuwezi paza sauti, tukiwa tugeza, stitch nongona, stitch sobona. Tukiishi maisha yetu, tukifanya yetu, we si mpingaji, umepinga life letu. Yuda, umemsaliti Yesu, mpoto, unatembea peku. Twete za kichwa se. Twete. Cooking and gao. Twete. How to do you kwani? Chama lile Cooking and gao. Ofsanguena Kimane Shakala mkomba mpatabule Makonga Chankrisi Samadago, Twete, Mchigibi, Chihuahua, Lekoto, Sri Lanka, Twete, TMP, Twete, Ora, Soweto, Aunda, Kipesa, Ora, Pengo, Fauzi, si walituona huko, tunakalisha ndomana, hawatuwezi ndomana, wanangu gengeng sana, si walituona huko, Tunakalisha tena fimbo kama kawa. Tunakalisha bado fimbo kama kawa. Tunachalaza bado fimbo kama kawa. Fimbo kama kawa. Twete. Najua uko pembeni, chezesha tangu basi. Kupembeni, chezesha tama bega. Najua uko pembeni, chezesha tangu basi. Kupembeni, chezesha tama bega. Atwente unanesa. Unanesa. Twente apu kantola. Twente apu msela sheta. Kukina ngao se. Boso, how won't go pick one? Twenty up a soldier wash puppy. Sugar wash pup, Padishaki beggar. Wash a mishuma, Padishaki beggar. Twenty gang, Padishaki beggar. Wash a mishuma, Padishaki beggar. Twenty bang, Padishaki beggar. Wash a mishuma. Pandishaki bega, twenty gang, pandishaki bega. Washa mishuma, pandishaki bega. Bang. Zagisizwa
so.
Santana Louis.
Twenty.
Jamaica, Mapansula. Masimbo,
Baba Sa.
Wakomkuki.
Nangao
Shani Music so.